Ishi na watu vile wanavyoishi na wewe, wakikukataa wakatae. Wakikuona ufai wewe uone kama hawajawahi kuwepo kwenye maisha yako. Wakikuona wewe ni ombaomba waone wao ni takataka ambazo haziwezi kufanyiwa chochote kwenye hii dunia. Yaani wewe ishi na watu jinsi wanavyoishi na wewe. Habari za ishi na watu vyema, wao watu wanaishi vipi na wewe? Yaani usitegemee tu watu wanaokufanyia ufala, ukiishi nao vizuri kuna siku watabadilika. Fala ni fala tu.
Paul makeup on the beach.
Shish. Ugomenye. Yeah. Jino moja chuma kimeita, Benzi bima vita ya Toyota nishapita uliza mita, Mustang 0 kilometer, kwa chief ni G9, stazo ni wasifa. Hakuna mwesa mshamba habari ya taifa, Bamenye kina Hugo menye hatupendi difa. Watototo Mungu ndarama sikuisa, mapenzi bila hela yawezi kuisha visa. Mister, money go getter, you better, ndio kitu heshima inaleta. Mbukege kusukulu veta, elimu za jila feki zinatuchelewesha. Chat GPT majibu ni pesa, wote soko snap viswaswadu vinapeta. Siwezi kuwa na love na hater, na kuchana live sina time ya kupoteza. Hana do feza hili po, hili po, walo na maneno cho, ndivo hili vyo, hili vyo. Kwa na nimeja no, shamba kijiko, vitengo vina nita njon, soke nilipo.
Yo chief wape motishe, wambie machizi kama wana skip kazi watupishe. Mwana ujawai kurisk afu nitishe, subiri zamu yako ya kuspeak afu niulize. Pressure nisha apply utafurai kipi, niko na ila hii game tena kwa style nyingi. When you see me looking too damn fresh, ujue I always give them this LCY kiki. Inakufanya uwe high ujidai pisi, wazito juu ya biti na mnataka fly jiji. Kama nimekuvunja moyo kalalamike kwa sky, na mtelezo unaupenda kamdai didi. I can give any rapper this smoke, the pennies back in the mortar, some heavy snapping. I hope you barely laughing, no talk, a deadly chaplain, the goat, you steady capping. And I'm about to get it cracking, no joke. Can't hold on, I'm back in my bag, now you tryna go solo. Lacking the stats, nigga, I'm in choro, tracking that East Africa map. Y'all don't rapidy rap, been waiting so long after the fact. I'm killing it till shit hit the ceiling, and this that goat level, now you get the feeling. And yeah, ghostwriter wako ni limenta, wenye career fupi huwa anakuwa na short temper. Hauna uhuru kama tisa ya Disemba, umepewa ujiko na badala upike umechemka. Hiyo bima iwezi cover, chubua logo ujitese dingi. Maybach kwa speed ndogo tunaimeza wimbi. Una ndoto ya kukesha utaweza ulinzi, chief aoneshe watoto wadogo hizo pesa nyingi.
Shilingi zinazama noti tunaelea, juzi jana leo baro tunaonea. Oh yeah, shut the fuck, pesa sinaongea.
Hili dabi la mjini sana, kama vyuma vimeshaumana. Tunachokifanya ni maunyama. Hey, maunyama,
ni maunyama.
Aufiki game 7 playoff, mini gangsta na tofauti playboy. Natoka ndana nyumba day job, ndo maana muda wa break ina enjoy.
They call me hustle for the time, lanza once upon a time. Fika third floor nimejipusha kwenye crime. Sevi kago zinashona kwenye tandem, maduda kinye mwezi cheke watoto kwa na shaza. Shukuru Mungu napo kucha kula iskei kabla salam, kama chief G vibunda pa kei kakitalam. Shangaza binadamu wasiona fika kata puo kwa waji, wanasau walianza kama mani. Yeah, majengo nkama tiju wana tibu wana, kwenye pesa kuna waini wana pindu wana. Mina fosi ngulu gali so tudume suru wali. Sendi bana shinda ndani kona mama buyu kali. Nige na cheka na nyavu zangu zigongi besera, wananita golden boy za moyoni mogela. Kutoka dom paka mbea na ndoza na pita mtera, bada kazi ngumu niko na matera.
Feki wanasema mibi tozila na ekto sela. Jaribu kumuliza fella, mimi chafu namba chafu raiani mpaka jela. Nishawai I'm still bado bingwa mini ninja, ila kasoro mapanga. Kiumli bado kinda, ila kimaisha nimejipanga. Na majumba na mandinga, so pisha njia. Number ni 26, change logo na change gear. Mina ifanya game na game ina nyami nyando. Monkey timba kila sema, fano na shangilia medias. Zanita nyandu toes, imtaani nyandu sela. Mpaka blue kata mabosi, squeezy macho kwenye hala. Chuzi nimekubali mambo ye, yeah, mambo wa kiskere ring ring, ujue chifu wa metimba da. I'm sorry Toyota, squeezy tunaishi zile ndoto tulizo ota. 26 life, 32, 45. Mamba na kiboko, nani kiboko? Mshamba ujatoka eh. Ajande jana.
Shilingi zinazama noti tunaelea, juzi jana leo baro tunaone.
Oh yeah,
shata fuck pesa sinaonge.
Hey, sina hili dabi la mjini sana,
kama vyuma vimeshaumana.
Tunachokifanya ni maunyama.
Watoto wadogo waniwezi awote ni boombav. Meni kutalo na pesa nyingi chief good love. Kwa irap nenda kama dingi with a good vibes. Na madame wakinona wakipata good vibes. Wakiuliza uyu nani
ni baba, skuta baba.
Pesa zangu clean money, sio mkada. Nataji kesi mpya baba, sio mara. Mendo kipenzi cha toto mama na wadada. Okay, so take your time and listen to me. Afuwa mdogo, takuja potea, ukiti compare na me. Laugh mbona I game, Michael Fair, baba ways I mean. Save it demo, mi basi ngeli na ana share na me. Woo, yeah that's crazy, yeah that's crazy. Laugh mbona niko full, baba soma gauge. Niki toka convoy, nongozo wa Mercedes. Squeezy nenda kama pretty boy, baby baby. Kila boso na boso wake, baba nshashtuka. Tuko na sadi lugumi na damzi na ruka. Apa mgini situ lali, mpaka kuna kucha. Pese nafanya wo.
Maneno toka mdomoni so maneno ya na macho. Na msemaji mtu alefanikiwa wakati ya mkuzio na haso. Hakuna shortcut wala mkato. Kama usipolia ujo utavuja machozi damu na jasho. Ha, sikia. Na hindo vesi ya kutumeniwa. Mesaya nilitabiriwa kurudi nshazaliwa. Kwa majina naitwa mle mkatia tamaa. Baba naitwa nazidi, babu anaitwa kufanikiwa. Ata sukari ilianzaga kama utamomiwa. Kunguru shushwa thamani sababu ya njiwa. Majani upita kwa ngombe kuja kwa maziwa. Dundo moja la chief iswa kwa disiwa. Kila voko sema aya. Natokia kuzimu sona teni noshe fire. Na meza mabigi mnotukuza mini giant. Meza leo kwa makusudi kwa hivyo suwezi kufa bati mbaya.
Kujaminisha kwa lifestyle, no stuttering. No love for the fakes, I'm the one that keep muttering. I bring storms, no chance of recovering. Na kila nachotema ni madini ya kuna mambalin. They tryna dim my life but niko special. Kiwa kwenye mic, nageuza machungu kwa potential. Wana sambaza shuki cause they know I'm on another level. Focus on my path cause I don't dance with no fucking devil. My style never cheap, no plastic. Madini mengi kichwani lazima ngoma iwe classic. Kama so mimi nane tafanya this magic. Kila kisikia gia kwenye track wana jua is tragic.
I've been the baddest kwenye game. Watoto dogo wa many claims. Taki fame wanani blame. She can never be the same. They put dirty on my name. Milan dona opigia pini. Broke asome kwenye bima speedy ni miambili stini. Metoka mtani mjomba shashindia buku. Napokea simu chief wanasema pesa iko huku. Chapati flani fake is lifanya mtoto antunuku. Kafungwa county fake anasema na duku duku. Ustazame kwenye sim ni pension na babako. Big player soma wendo katafute na zako. Hukumtani nyama ngumu ila pesa ndo msako. Nipe changu, nipe chako. I go pa, you see the sparkle.
Shilingi zina zama noti tunaelea. Juzi jana leo baro tunaone.
Oh yeah,
shut the fuck pesa sinaonge.
Hey, hili dabi la mjini sana,
kama vyuma vimeshaumana.
Tunachokifanya ni maunyama.
Niangalie vizuri mi ndo naenda kama chief. Wanotuaribia michongo ndo wanotusive. Anekuchekea mchano siku anakutia bisu. Na furahi natengenezo kwa maumivu. Ndugu jali sana maukoto. Kiwa mzembe maisha takuperekea moto. Gere tunavimba na mikoko. Usione poa tumekuzwa na misoto. Maskini mbaya ndo osia wa mshua. Mwanaume lali njama nangu anachelewa kula. Uriza kiatu usiniangalie sura. Ikiwa una ndoto kubwa usichoke kujifunza. Shukuru kila ukiamka asubuhi. Kushaina uwezi kosa maadui. Watu ndo wakuishi nao vizuri. Hakuna mwenye tuzo ya kiburi. Fimbo kwenye jua iwezi kukwekea kivuri. I'm out.
Take five now.
Take five now. Take five.